Imizamane yaquma kanvele ngomdidiki uthando kwabayindlela kimi abangani bakho bona bayakuzonda kodwa nawe phela uyasibona ngabe ubenziwa yini ube mpumbu uthekile bengikuthanda kaningi kanti yini osayifunayo kimi